qalabka loo yaqaano AIS ayaa ah mid loogu talagalay in lagu ogaado magaca markabka, goobta uu joogo, iyo xawaaraha uu ku socdo. Waxaana loogu talagalay in lagu kala hago maraakiibta badda maraysa si aanay isugu dhicin. Sidoo kale, ururka ilaalada deegaanka ee Oceania ayaa hannaankan u adeegsada sidii looga hortegi lahaa kalluumaysiga sharci darrada ah. Lacey Malaki, oo ah qoraaga warbixin ay hay-addaasi soo saartay, ayaa sheegaysa in daminta qalabka AIS uu yahay halis dhinaca nabadgelyada markabka, islamarkaana uu muujinayo inay jiraan falal sharci darro ah oo uu markabkaasi falaha kula jiro.
It may indicate that they're trying to hide suspicious or illegal activities such as fishing.
Waxay muujin kartaa inay qarinayaan falal sharci darro ah sida ka kalluumaysiga goobaha aan la ogolayn ama isdhaafsiga kalluun laga rogayo markab kale oo aan sharciyeysnayn.
Fish from one vessel to another.
Warbixintan ayaa shaaca ka qaaday falal ay u arkeen inay yihiin kuwo sharciga baalmarsan. Waxaana ka mid ah markab watay calanka dalka Spain oo dhowr mar lagu arkay isagoo u dhuumanaya biyaha dalka Gambia ee Afrika, taasi oo xadgudub ku ah heshiis midowga Yurub uu saxeixay oo mamnuucaya in lagu xadgudbo xeebaha Gambia.
A lot of these developing West African coastal states don't have the resources necessary to really police their waters.
Xeebaha dalalka soo koraya ee galbeedka Afrika ayaa ah kuwa dayacan, maadaama aanay dalalkaasi awoodin inay ilaaliyaan xeebahooda. Sidaas daraadeed, waxa ay ku tiirsan yihiin macluumaadka laga helo qalabka loo yaqaano AIS oo muhiim u ah.
They see what's happening in their waters and where vessels are fishing.
Khubarada ayaa sheegaya in marka keliya ee la ogol yahay in qalabkaasi la baqtiyo ay tahay marka uu markabku ka baqo in ay soo dabagalaan kooxaha budcad badeedka ah. Laakiin Lacey Malaki ayaa sheegaysa in loo baahan yahay in macluumaadkaasi lala wadaago bulshada.
There should never be a question as to whether a vessel is following the rules because
maba aha in laisweydiiyo in markabku sharciga u hoggaansan yahay iyo in kale, sababtoo ah ma banaana inuu baqtiyo qalabka dabagalka.
Ururka Oceania ayaa ku dadaalaya in lagu qasbo maraakiibtu in ay markasta sidaan qalabka dabagalka haddii ay baqtiyaan ay sheegaan sababta ku kaliftay.